Then Sephian Lacan burst out of the darkness into the light of a lamp at the side of a path. They're both dressed in fabulous clothes on their way to some glitzy event. They stop and catch their breath.
Njoo, ni kidogo tu mbele. Hii sio njia ya mkato. Ni kilima kikubwa sana. Eh, nilidhani maafisa walipaswa kuwa sawa.
Sefi, tunafanya nini hapa?
Tutachelewa. Chama kinaweza kusubiri. Nilitaka kukuonyesha kitu.
Nini?
Angalia.
She pulls him a few steps farther along the path, and we see what he sees. A great, beautiful sweep of glittering London skyline is visible from the high ground. Lacan looks entirely underwhelmed. She looks back at the city.
Ni nzuri.
Ukisema hivyo.
Haikufanyi uhisi kama unaweza kufanya chochote, kwenda popote.
Nini? Ondoka London? Wewe? Namaanisha, nadhani tunaweza kuchukua safari kwenda Afrika au kitu.
Lacan.
Lacan realizes she's serious.